yo byokola
ekyekituufu sirina kyakukola
kuba okulaba ng'olina kyokola
kuba obulamu bunyuma ng'okola
ekituufu bunyuma olina wokola
Uganda mwana gwe gyonkola
muna Uganda funayo byokola
naye Uganda ekyuse nnyo
ekyuse nnyo
kubanga bangi etulumya nnyo
etulumya nnyo
naye bannayuganda tukole nnyo
tukole nnyo
zekyasula sekyebaka ndowooza nnyo ku mulimu bali tekyewaka omusolo gwe tugwekaka anti guli buli wamu gwe tebagudduka nandirodi naye yeewera okungo bafune abalina kuzaawera okusoma ekituufu twasoma era mutuufu tukirako kuba kyasoma naye Uganda mwana gwe gyonkola
muna Uganda funayo byokola
ekituufu sirina kyakukola
kuba okulaba ng'olina kyokola
kuba obulamu bunyuma ng'okola
ekituufu bunyuma olina wokola
Uganda mwana gwe gyonkola
muna Uganda funayo byokola tukola naye tufuna kitono nnyo ate abatukozesa nabo batuluma nnyo kyokka bw'oyogerako ate bakulaba bubi nnyo bawulira bubi nnyo naye tuyiribe tetupowanga abaana bakutoboyi temupowanga babulonda
twebaza omutanda eyatuwa oluwenda soka tukoneko kubiruma bannayuganda
naye Uganda mwana gwe gyonkola
muna Uganda funayo byokola
kati ekituufu sirina kyakukola
kuba okulaba ng'olina kyokola
kuba obulamu bunyuma ng'okola
ekituufu bunyuma olina wokola
Uganda mwana gwe gyonkola
muna Uganda funayo byokola
zamu past tense kubanga bwembiro waza bindetero tense bana Uganda tenda byetwe tagayo chance ekyokulya kitubula ne dweba kolusi emere twajiva kusako nobo bujuisi the same way
tulemba kusukulu twali mu peini batugamba nasolingi mwana no geini wadosiba weba singa makuja kucheini naye togwa mbona tero kutoka ku meini
naye Uganda ekyuse nnyo
ekyuse nnyo
kubanga bangi etulumya nnyo
etulumya nnyo
naye bannayuganda tukole nnyo